bengathathi ndawo yakho Nkosi aphakeme Ayayekho omunye obengalingana nawe Nkosi nomusa Sile tutu mogo